billaji sawi ha ina binnu Adama. Jomirawo wala larira no en larirta. Bi Adama do larira yasi, jomirawo bo bernde larirta. Deftere Samuel arandere, sura sappo e jego aya jeedidi. Ananan saren don tindina bikkoy mabbe do wolwobe lesles. To a hoshitiri banni bingel to do. To a hoshitiri banni non ma to ado ewnira bingel ma fewowo, gel latan fewowo man. Tindingo e ma watango indeji de vodai na lawol Isa Almasihu omba. Isa Almasihu sembidini himbe hautade e barugo himbe daita aibeji ko hauti zina sorne e ma luttude aibeji nyiddudi. Dembo hautade e sembidinki be kopi. Wakati jomirawo dabbori aldido dina Samuel, jomirawo wala larira no himbe larirta. Deftere Samuel arandere, sura sappo e jego aya jeedidi. To lati a wontiri be non Isa Almasihu salino en numata, wadabbori men en yambita gikku Isa Almasihu. Hautade e dabborago men en larta fijin gikku sobirabe e ma iyalu ma bo waywaybe men. En larira bingel men no Isa Almasihu larirta. Larure himbe banta Isa Almasihu larirta himbe. Sembidin koppi ha wartorgo himbe je wala do lawol gongaku do lawol. Gam e mol awawon dabbutugo amin ha TWR Nigeria malla honde jwetati honde, jwego honde, jwetati honde, jwetati honde, nayi go'o.